abale eyandilindipuma atokumachosa puma koma chilunga muchake puma lo wabeleta ndiwe eyapena ndimapowa koma bendimakukonda ndimasiyanitsa ena wandiweyo masongawa paiwe ndimadalila ine kutuza ndisunga ashilavi umene umafunila iwe ndizakhala ndi iwe ine iwe ndizakhala ndi iwe ine iwe till death do us part mpaka manda till death do us part iwe ine chikonde ndiya weed baby follow me let me know how you feel I wanna give you something real undi matilile don't you ever let go uti samalile chisa wa wano duwalanga lowala would you be that every day Koduza ndisunga I should love you mene umafunila iwe Nizakala ndi iwe ine iwe Nizakala ndi iwe ine iwe Till death do us part mpaka manda Till death do us part iwe ine Ndimangofuna chikondi changa chikhale ngati bulangete laiwe ndine mpaka kumanda Ndimangofuna chikondi changa chikhale ngati bulangete laiwe ndine mpaka kumanda mpaka kumanda Ndizakhala ndi iwe ine iwe Ndizakhala ndi iwe ine iwe till death do us part mpaka manda till death do us part iwe ine Ndizakhala ndi iwe ine iwe Ndizakhala ndi iwe ine iwe till death do us part mpaka manda
City Records.